godina argee baha bakka won tokko tokko tiriira won de gersa mumiche minister abi ahmedif party badadinaf bahan ka danqan yo karrakko mudete taw hirmaton vio etudubatani jiru hirir wal fakkatan arra shashamannet geggesamemmo naguman tumura major muktar jamal adamarra kunot
boarding filanno ethiopia saganta yero filanno biyalesa ifata setinin yero torban takka hinchalekti sochi siyasa biyetti kesetti mormi deggar safi akkasumattamo waldanqun mulachu egalejra partin badadina tibbakana magalo tagaragararatti hiriri deggar sa mulatafi tinin jirachu ndubatama guyya harda kanelle magala shashamannetti hiriri deggar sa parti badadina fi hoggansa dr abiy ahmedif kantasi famiyotau halli salle nagahan tumramu namni radion sagale america dubise himejra
hiriri adda rera deggar sa mumme ministera ethiopia da abiy ahmedif goda meda nagen sabare dara hiriri challe namni direct karar rat dadanno dage sa demo sondahini stadiumikes senani tachet sagantan jira ture walumagalat hiririchi nagaha gama nagen atin wanni sodachi sa te fonni amata te anakana matukko te karge injiru
gar harage bahatit yoce no ammo hiriri deggar sa party badadina fi hoggansa dr abiy ahmed iftas samukuni akka gufatatini fi rakkon mudatatini injiru dubatami guyakana godinichatti bakkele hiriri deggar sa ittiwama mikessa magalle haromaya ti fi magalle mino ana qumbi takka yotatu lamen ratiyo rakkotu mudatajedu namni deggar sa party badadina ti gama haromaya titti imalatini turan maltu akka sa mudat radio sagale america titti himanijiru
ani magangi ya abdul qadir umare tin jama arada malka gambachot irira ranta umanni wal ka hase abiji deker utaf wanni abiji ni rajiru tungari ye chura bane ye chura wasni kuma jiru te wasni nanno ba ya anara tuga nanno awadaira in awadaira tike ronu ba te konkolata nu tia nu tanundara kara duwani nu da cha sanyetto anara tiga akasila magala aramaya ti ana vetesla awadaira za katta murya wanda nu ba awadaira tira kono mante debini
harmaya osongai debitani
eo so aramaya gaina awadaira tika irom ba te daga nu tumte konkolata ja chafite konkolata digdemi torbani ana ye chura es
magala mino ana kumbiti tille deggar sakanan welqabate dargaggota fi kamole nagenna giddut walitte bu insi o mawdubatu namni acci dubisne
godina harge baha ana kumbiti jiza irira deggar sa doktor abi yani di torban dabre balama ara qabadani akasiti genama arda irira bani jollenge ro di fi namoni dogoto nuri undu tokko namni oromo te hundinu hoggansi undu kenya oromo ma oromo te wanta nikana fasine kan rasmini hafan dizani ira yalai saba khana raka esin ra kobira kabdeni yani warana makrahaya ti fi polisi rabu batani tumani ye chulle than hidani tu ule dan tumte har kabase dagala kutte namni edun hidame tu fuja ira
waltabbe hirira de garsa magala minoti timudatin walqabate dimma namota hidamani fi halle nagenyumman hiriricha mal fakkatan kan gafanni itigafataman wajira bulchin safi nagenna ana qombi obbo muhammad aliji hiririchi nagada ange fami addangalusa garu namoni danqodaf iyala turan jiru jadu
nagani awasni behe kay dosati de gane namoni tanafalle sura fiali garne turani garu sami rapon de sinjiru kanana alagari dambani alagari dande angalanke
waliti buinci o ma mekuni ammo fedi ken namale wan hirira nubasa ni fi numo parti to komormine parti to ko hidende garu jenne jennani ni rakkon kay waliti buinci du feje dani waradirkin bastan to jiraturai
amma namo ta hirira de garsa ban bahu inden de jenne tudan warra karaye tiban kabaniye ci de shankun akkan bane ta ji tudan jetu asu kala de mu gida ora abatane bahu cinta tani abdali kala jo ti karaga bani abban mata waqade de garu dandaya garu mu kadi ti ni hati dandaya
hirira de garsa hala wali gala godina hararge baati tasfamatin injurun wal qabate rakkole da fi bu abahi mudate jadamen akka yadira balata ibsarati no kenani ittigafatama wajira dimmo to communicationi godina hararge baha obbo ayyale utakale radio sagale america dubisejra
kalester ra egale ti hiririchi mukimmo hiriri de garsa kun ka gefame sanna demokrasi jarama jiru kana kesetti lamme yadasa lisan takkan fakisu yadasa kamfede de garu kamfede murmun sirnuma demokrasi ti kana se yaura kuna kasit kan umame jiru gabata kasit kada genyen kanu umman mo ganaman bae de garsa kabu yada kabu istacha walu saati kanu ti jiru ata ugaru namonni tokko warri booressuudhaaf waan tokko tokko deemani jiraachuun isaanii kuni sirnuma dimokiraasii keessatti beekamaadha. Kanaaf inni kunimmoo rakkoon kana wajjin wal qabatee uumame rakkoon tokkolleen jiru uummanni nagaan ibsatee nagaan hirmaatee gammachuudhaan gara qe'eessaatti deebi'ee kan jiru ta'uusaa jechuudha.
Fankeennaa fi gama minooti namni hidhamu hiriiratti haramaayatti osoo deemaatiin hin jirru awwadaa irratti dargaggoonni nutti bahanii konkolaataa keenyallee caccabsanii gamas dhaquu dadhabnee deebinee nuti deeggarsa Dr. Abiyyiif ba'aa turree jedhanii warreen himatanillee jiru.
Namoonni tokko tokko warri deeggarsa kana hin feene warri immoo jijjiirama kana hin feene yaada faallaa qabaachuu ni danda'u. Namoota bahan kana wanta jechuu ni danda'anii garuu hiriiricha warri deeggaruudhaaf ta'e karaa nagaatiin yaadni isaanii ibsamee akka galu godhaniiru. Haa ta'u garuu namoonni shiftoonni adda addaa yookiin immoo warri jijjiirama kana hin feene gufachiisuuf fedhan warri faallaa ta'an isa kana jiraachuu akka qabanis nutis mootummaanis beekee isaan kanarratti hojjechaa akka jiru ni jira.
Hiriironni deeggarsaatii fi mormii bakka garaagaraatti taasifamaatiin jiran kunniin dhiphuu siyaasaa kan mul'isaatiin jiran ta'uu kanneen akeekan jiru bakka gariitti dhoowwii danqaa fi kanneen biroo mul'ataatiin jiraachuu dhaabbileen mormitootaallee kan himatan yoo ta'u dhiheennuma kana koongirasiin federaalistii Oromoo hiriirri deeggarsaa magaalaa Jimmaatitti waamame akka dhoggameetiin irraa danqame ibsuun isaanii yaadatama. Gabaasa sagalee Ameerikaaf Mukhtaar Jamaal.